Nakukonda unanipaya monga soda holo vanzanga sivaona kuti iwe nikukonda suma nitawa nikabroka. You watch me daily monga malonda. Yeah, I don't care ndaba.
Ndaba I don't care, ngati nilina baby. Nimafuna tabe everyday. Nimafaita pamozi kuruisha pamozi jose. Edobe nabazambe pwati, swanga jile my baby. Donke, ngati nilina baby. Nimavuna tabe everyday. Nimafaita pamozi kuruisha pamozi jose. Edobe nabazambe pwati, swanga jile my baby.
Vibration Records.